deixa em dia saco. Nifundishe njia zako, nikujue, nikujue, nikujue zaidi. Nifungue macho yangu, nifungue kinywa changu, nikujue, nikujue, nikujue zaidi.
Come on, lift up your hands to him. Nifundishe njia zako.
Bwana, nikujue.
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 Nifungue macho ya. Nifungue kinywa chako.
Nifungue kinywa chako.
Baba, nikujue.
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 Nikujue. Nikujue zaidi.
Nionyeshe njia.
Fundir.
get worship. Can I? Not so dead. Don't be not I got nowhere to go. You're my Lord, you're my Savior. Tell him once again, with your hands lifted up, come on. Naso. I'm lifting my cry tonight, yeah. Can you pray for God? Na so ke, truly not to you are. Puri so ke te karibu na, so ni kujua na so ke. Yesi kati malike sakinaya malango. Now, hawataambiana mjue Mungu wako kwa sababu sheria yangu nitaiandika kwenye mioyo yao. Lasike shuka tia baada. God himself is writing his law in your heart. Na lasu, as you pour your heart, as you develop thirsty and hunger for him, hakuna mtu atakwambia usifanye hiki, usifanye hiki. Maana sheria ya Bwana itaandikwa kwenye nafsi yako na hatua zako zitaongozwa na Bwana. And your steps shall be ordered by God himself. As you are yearning, as you develop thirsty, lasuli na nika stepu ya. Nikujue wewe.
Yeah.